Yeah.
Yeah. King Chris.
You know how we do it. In town once again.
Yeah, yeah. Hini ghetto, hini ghetto.
Realize yani story mbaya toka ghetto koni.
Hini ghetto, hini ghetto.
Realize yani story mbaya toka ghetto.
Mjini noma nakwambia ni kakusota. Usipochunga utajipata huku kokora. Nao makarao wakweki unakula bakora. Mini ule mtena bumwa marapa na basoka. Hakuna siku utanipata ile nikiwa soba. Cheza nami takuchapa ile vipropa. Mindo number one kwa gold ni mnapata kopa. Maisha ni hard ona venye kuliwa kakasoda. Uspoka fiti kuna vile unaeza porwa. Ati unauza phone, hebu ni sorore. Dani, diklova. Maisha mbio mbio madafaka song. Kaa unagati na kuambia, try kukonga. Ati pia unaiva, hebu boss kutea. Mina penda zile mahedi zenye zimekomea. Unakapienga, basi iyo sini ya Santa. By the way, mi support Chelsea kwenye kandanda. Nasikia mafasiwa potado nyingi kasa daka. Kaa wajifanya biche, basi pia talaka. Ulingia moyoni mwangu kumbe wacheza karata. Break up ina happen kila siku ya kalenda. Try kuwa hotspot kasenda, utenda. Kunijaza tu mimba za pressure, ebu kwenda. Nikikupata tena, nitakuchanganya kama blender. Hini ghetto, hini ghetto, hey. Hini ghetto, hini ghetto. Realize, yani story mbaya toka ghetto. Hini ghetto, hini ghetto. Realize, yani story mbaya toka ghetto.
Hini ghetto msela, hey. Kuna kule, tunasaka hela. Hato limeshika, uneza ni hala. Nikamishie round itu ile makitha. Na respect ghetto, na respect vita. Tumeni kumbuwa mental na mwenendo. Wajiwezi hata ghetto, hata kawa ngori. Life is so boring, hoski za story.
Hey, hini ghetto, hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. Hini ghetto, hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. Hini ghetto, hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. What? Hini ghetto, hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. What?
It's King Crest. Mistari zangu zimemachua. Mindo the best of the best. Nadhani unajua. Mina penda kamiti. Nadhani nikarua. Talanta kanibariki God. Yendo natambua.
Nifuate tu ive kashita pa kwa kona. Mina fitness tu demi yako kapola. Bitch if you so fist you can call up your lawyer. Bila kusot landlord iyo si ni blanda.
Entao ni korada siyazi bleki na mashada. Micho tundo mina washa kando kando ni mashasha.
Hii shash imenasa na nikapienga. Kaa nyumba ndo mziki mindo na jenga. Kaa unaenda basi na kuambia ibu toka. Na 3 mile day ni chadrive hata Corolla,
yeah. Shout out to all the ghetto youth.
Yeah, active youth.
Yeah, yeah. In town, ghetto youth.
Nyamira town.
Number 9, baby.
Ghetto life. What do you do, huh?
Yeah.
What?
Hini ghetto. Hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. Hini ghetto. Hini ghetto. Real life, yani story mbaya toka ghetto. Hini ghetto.